kinda funny. Unajua ni kinda funny. Fanya karibu rafiki, kageuka kwa adui man. Maneno mengi, maneno mengi, lakini bado tuna live life to the fullest. Always if I'm an issue, sisi na wengine, only tongue soon I give me to the father. Anyway, anyway, first cash we yeah. We ukiniona basi juwa nipi. Na bado siyazi choka kamwe kutafuta mi. Yeah, you kwenye streets number moja, mimi rasta wana nita. Sifanyu wanachofanya, si wafuati kama Twitter tangaza. Mini ko social kama media. Mkulima mili mana jembe ni usani na palilia. Wengi watafuata njia. Vile mama alilia nikafuata pia. Hey, kesho tutafuta na mipango tangu jana. Mbona basi leo wanakawa kishangazwa. Kwani video basi jaja ndio director. Action uno make them realize, yeah. Ni kinda funny, unajua ni kinda funny. Kwenye karibu rafiki kageuka kwa adui man. Maneno mengi, maneno mengi, lakini bado tuna live life to the fullest. Always if I'm an issue, sisi na wengine, only tongue soon I give me to the father. Anyway, anyway, first cash we there. Falme na mabati ndio wameva shingoni. Uwape mwezi mbiki zao za potelea shimoni. Kitabu kitabu wengine uwa hawasomi. Juwa mwangaza utowa nyoka. Pangoni chukwa fursa kuuza, wenye wana kupunguza. Kizuri chaji uza, kibaya chaji tembeza. Dunia ni kuteleza, mbingu nini kuelewa. Kesho tutafuta na mipango tangu jana. Mbona basi leo wanakawa kishangazwa. Kwani video basi jaja ndio director. Action uno make them realize, yeah. Ni kinda funny, unajua ni kinda funny. Fanya karibu rafiki, kageuka kwa adui man. Maneno mengi, maneno mengi, lakini bado tuna live life to the fullest. Always if I'm an issue, sisi na wengine, only tongue soon I give me to the father. Anyway, anyway, first cash we there. Yeah, we ukiniona basi juwa nipi. Na bado siyazi choka kamwe kutafuta mi. Yeah, you kwenye streets number moja, mimi rasta wana nita. Sifanyu wanachofanya, si wafuati kama Twitter tangaza. Mini ko social kama media. Mkulima mili mana jembe ni usani na palilia. Wengi watafuata njia. Vile mama alilia nikafuata pia. Hey, kesho tutafuta na mipango tangu jana. Mbona basi leo wanakawa kishangazwa. Kwani video basi jaja ndio director. Action uno make them realize, yeah. Ni kinda funny, unajua ni kinda funny. Fanya karibu rafiki, kageuka kwa adui man. Maneno mengi, maneno mengi, lakini bado tuna live life to the fullest. Ni kinda funny, unajua ni kinda funny. Ni kinda funny, unajua ni kinda funny. Maneno mengi, maneno mengi, lakini bado tuna live life to the fullest.